Omwami Kabazi Gerald abasinga gwe bayita My Phone yamaze n'akwatibwa budde bwabadde bwa kiro mu bitundu by'e Kamwokya nga kigambibwa. Omwami ono yabadde ayina ennyumba y'omutuuze gye yayingiddemu era olwabadde okugiyingiramu mukyala n'akuba enduulu abatuuze ne bamukakkanako ne bamukuba. Naye eky'omukisa omulungi nti yataasiddwa n'asobola okuba nti naaleetebwa ku poliisi wano ku Kira Division. So okunoonyereza kuttemuko kukyagenda mu maaso naye nga yagguddwako dda ogwettemu ng'era alipoota erindirira kuba nti etwalibwa ewa DPP okuba nti agiyitamu n'okutuwabula. So tujja bba tubawa ebisingako awo naye kye muyina otutegeera nti ye yamaze n'akwatibwa.